ajabu kibao. Magubabalao, wapinzani wamejificha kwao. Wake ni vitendo, CCM ndio kiboko yao. Wapinzani no, wapinzani no. Magu tano tena, CCM tano tena, 2020 tano tena, hainaga upishi. Magu tano tena, CCM tano tena, chama la wana. Amubuni
jeme, 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 jeme.
Kiongozi wetu
jeme, 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 jeme.
Magu baba
jeme, 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 jeme.
Tumpe tano tena,
jeme,
tumpe tano tena. Haya sasa jamani twende,
twende,
twende, twende.
Twende na magu,
twende na magu,
twende, twende.
Pembeni manjano,
wanaona hii
kijani. Pembeni manjano.